Dambiloloon eegii rakkoo keessa seentamee ayyuu ture akka jaarroleen achi jiran jedhanitti falee jiru yoo mootummaaf warri wal dhabe dubbitan harum nagaatiin laallatu qofa. Jireenni achillee waan qaala'eef mootummaan godina qallama wallaggaa gargaaruu malee jechuun dubbatanii nakor malkaatti gabaase.
Dhibbana hojiidhaaf gara Oromiyaa lixaa godina qilleen wallaggaa magaalaa Dambiidolloo dhaqnee yeroo turretti qaamoleen nageenyaa osoo magaalaa Dambiidolloo keessa socho'anii mul'ata. Jiraattotni magaalaas hanga galgala keessaa sa'aatii tokkotti yeroo yaaddoo nageenyaa tokko malee magaalaa keessa walii gad socho'an kan isaan mul'atan. Isaan booda garuu magaalaan Dambiidolloo callisa keessa seenti. Qaamota nageenyaa magaalaa keessa darbee socho'an irraan kan hafe magaalattiin akka callisteetti kan isheen dhiisifattee bariisifattu. Haa ta'u malee torbanoota lamaan darban keessatti magaalattiin gara tasgabbiitti deebi'aa jirti. Jechuun kan jiraattotni dubbatan jaarsolee biyyaa gaafanne keessaa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan nagaan kun akkamiin dhufuu danda'e jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Waraanni mootummaa gaafa dhufu hin naanamne keenya sagalee rasaasaa yoo dhagabame hin naanamne keenya kanarraa kan ka'e xiqqoo seeumni waraanaa gaafa dabalamaa dhufu maaltu nitti dhufa jedhee yaaddaa jechuudha dhiphata. Torban lamaan sadan kanan jedhe kun waldooleen kiristiyaanaa masgiidotti namni waaqa waaqessu hundumtuu gara waaqayyootti iyyaa waan jiruu fi waaqayyoo torbanoota lamaan sadan darban kana waan nagaa nuuf fiduudhaa fi achi as nutti aggaame nutti fakkaatan nagaan jiraama. Namni mana isaa keessatti nagaa qaba. Tasgabbiin amma tokko fakkeenya yoonsii kaase. Dirree istaadiyoomii Dambiidolloo irratti taphatu ture kan pirimeerii kan akka sadarkaa Oromiyaatti dorgoman jira kan aanoleen godina qallee wallaggaa walitti dhufanii dorgoman jira baay'ee nagaa kana nurraan fuudhii yaa waaqoo jenna istaadiyoomii keessa dhaabbanne nagaadhaan jalqabamee nagaadhaan xumura.
Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo gariin waamicha nagaa mootummaan taasisee hordofee karaa nagaatiin socho'uuf yeroo hidhannoo isaa hiikkate gala waraanni gariinaaf immoo bosona godina qilleen wallaggaa fi wallagga lixaa keessatti hafuudhaan qaamota naga eegsistoota mootummaa wajjin yeroo waggaa tokko caaluuf walitti bu'iinsa uumaa tureen kan gidduutti miidhame uummataa jedhu jaarsoliin.
Qaamni kamtuyyuu addana keessa kan jiraatu akkuma godina qilleen wallaggaattu hojii hojjetee sammuu isaatiin itti boqotee ofii argatuun. Gibira gaffalee mootummaadhaaf wanno gochuudhaaf hanga gabareetti oomisha argatee mootummaadhaaf inni galchaa jiru hin jiru. Misoomni keenya hundumtuu hojjetamaa jiru waan ta'eef rakkoo bal'aatu jiru. Kuduraalee adda addaa oomishanii iddoo biraayyuu dabarsee tajaajilaa ture magaalaan keenya. Amma garuu biyya keenya keessatti namni hundumtuu hojii hojjetutti harki isaa hidhamaadha. Makinaalisaa haala nageenya kanaatiif. Kan mootummaas ganda keessa baadiyaa keessa qotee bulaa keessa waraanni bobba'ee jira. Isee argamtu gabaarraa wal saama malee hoomishi keenya eessattiyyuu kan inni dabalaa kan inni wanno ta'a hin jiru. Bunni keenya karaa seera qabeessaan oomishamee galuudhaaf akka lafa bunaa kana keessa galii namni hojjetachuudhaaf seeraawwanno godhachuudhaaf rakkoo bal'aa jira. Isa ga'ee funaannatee galfachuudhaaf rakkoo bal'aa keessa jira.
Amma fakkeenyaa fi abbootiin qabeenyaa baay'een magaalaa kana keessaa ba'aniiru. Warri qabeenyaa qaban kanaa olitti warri mana ijaarratan inni kaan wal bira taa'uudhaan gubbaa ol ba'aniiru jechuudha. Gadi caalmaansa hiyyeessa kan isatti hafe. Hojjetaa mootummaa miindaa malee waan gara biraa hin qabnetu jira biyya kana jechuudha. Daldalaa gadaanaatu jira. Inni fooyyee qabu nu dhiisee deemeera. Nu rabbitu walitti hafe asitti. Kan iyyaa jedhus garuma rabbitti garuma waaqayyooti jechuudha. Isaan bulaa jiran amma yeroo sanaa gunaana yuunivarsiitii ijoollee qabnaa fira qabnaa iddoo gara biraadhaa godina adda addaarraa ijoollee keenya wajjii wal qunnamuu hin dandeenyu neetoorkiin hin jiru bilbilli manaa hin jiru rakkoo guddaa keessa jira. Uummatichi waan adda addaatiin maqaansaa badeera garuu uummatichi harkisaa garaansaa qalbiinsaa qulqulluu innachi gadhufullee yaaddaa dhufa jechuudha. Yeroo as ga'u maanni akkanii itti dhageenye waan gara biraa haalli uummatichaa haalli dargaggoo namaa wajjii walii galan haalli abbootiin harmootiin gara laafinaan nutti yaa'anii nu dubbisanii nu keessummeessanii. Buna shaayii buna dhugaa nuun jedhanii kursii nuu qopheessanii wajjin jaatanu adda inni gubbaadha odeeffamu waan gara biraadha jedhanii dinqisiifatu jechuudha waan nama dhibu. Amma nuyi amma tokkolee nagaa qabnaan uummati baadiyyaa amma baay'ee miidhama. Baadiyyaadha magaalaatti achi as dhufee lafa magaalaa weeraree jira pilaastikiidhaan ijaarratee jira namni amma daarii magaalaa kana odeemtan maaliif lafatti galu dhabee jechuudha. Kan rakkoon adda addaa irra ka'es jira.
Mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo. Waamicha gama nagaa taasisee hordofee osoo yeroon fudhatiin kan raawwatamuu qabu jedhan. Mootummaanis ta'e riphelantootni bosona keessa hidhatanii socho'an waliin mari'atanii rakkoo isaan gidduu jiru furuu qabu jedhan.
Hundumaa caalaa'ee nagaa biyya tokkoo kan mirkaneessu waaqayyoodha. Waaqayyo burqaa nagaati waan ta'eedhaaf. Diina gidduutti nagaa buusa waaqayyo. Gaheen namaa immoo jira. Mataa koottan nagaa qabaachuun qaba. Gaheen mootummaa immoo jira. Waltajjii yeroo adda addaa uumame keessatti hawaasa kun kenneera yaada furmaata mootummaa kanaaf qaamoleen olaanoon dhufan. Qaama mootummaa wajjin walii galuu dadhabe wal ijaaraati abbaa gadaa jarsori biya fudati abboti amanti fudati ittadima hasof sisati nagabunu busa nagabarbanan gedetu akawjimaneti motumma tiken tarika motumman ittadima jilatae sikittadima tae imbeknu egajire ummati amayyu mali wantota humnu awasa garate waqa gaditti kandando motumma dawante wali wajimari atani formata kanu kenan isakana ebote egajira gaftokko wali galten akasakasi ta era jede ummata demdollo wan bokochi sunuti fakkata kan dubbo tumi jamma kanu idamne kan abdinu kanu miti kanu idamne kan praktikali rawate umure ila sabakon bokochi jede achi abbaye dugajiru no ibsa kan yerota ummo qanni wali wajin mariata misumille utu ummata tipse dugata usa
bektoni oromoda kan duajiru oromoda kan ajjesajiru oromoda sabo motokotu walfitaira wante kana giddu tinagabusudaf media dan kallatti addaddatin ademura tokuma ume oromon humna walite kallatti ni tarana ga kan isani bakajani tigay isani tabachu rakko hawasa giddu gadeisa goda formata hawasa kana giddu gadeisa goda gamalamani yu motumma daf qa motumma mormu kana giddu yadijiru formata ka argatu yada ka uqab etirmachu uqab
qalensi jirenya fali dabomu naga qunambulto teddu kan bakabratu bakachis ojjettoto motumma af namotoji unfatin jiratanis karrakki sewante motumman deggesu tasu qabajichun kan gafatan jarsolin kunnein bulchan godne kille mulaga obu gemechu bakale gamaisani tin demidolof kille mulaga lalse odifnowen sabai malaya wasatin dedebefo manifi wan qabatamatin nanichetu mulatu garagara jeden
wan kana sensi gotani ustenu gafachu kesenin maka muchi sagodina kille mulaga tin singele defachu marbada yo godne kana alabat godne kuna kanne lafte galagale umanisa galagale umanne kun bukke biya bae godne kuna jike sakanjere tikani ni kawocha wan dugal la farajiru sanamti kanin ni socha biya gine kete jiram na udan fera tuma na mafana lakon ndibu rakkuwan jiran sanamu karana gada namni wal mariyate ila filamedan rakkuwan ikata demun duda gine gana magete skan kawnuda kaniyu basi surendenya ni kun gabbachu rendo gaba ganjero mantan motumma amma kabate tidema jiru akagodina kenyat rakkon kun murid era fatejira kesumayu erga da bilensiasa biya lati biya kesa galandir demokrasi bolachu rendo gaba di motumma tidema as akagodina kanat godina le biya kana kejiran kesa godina kellem waridi dani wosana tafan turaniro sankana karana gada nan masdebi suda motumma garala fe ofsan ikechudan angamati kanture kulantuma sira merkane sojini volkabate akankinat motumma kanen qabu jira sakana bretti kaumsi sanni gudangaro garala kuman kunin jiraachada ofsan egun nama fitachisun baye jiraachu dandu qaba kanangalo igelman namati igelman romoti kunimmo undekenyo garama desa kanaf nagada ne ikechu dandu qabna dursa nagara kanen sakani molantuma seratanu dandu qabna kanjiru karara qame
demidolof anulin kudo tokku godin chekise tergamen garana gawara takadebeni qawulin negenya ummetichawojenu ታጅሩ ደነን ያደሞቱማን ሪቤሎልቶ ተወጅመረቹ ዳፍኤሲዮ ማለረገ የጀነ ከንጋፈኔ ዴቪታም ከነኒጅሩ ኦቡገመቹን
ከሞቱማት ከንጀርቀዋ ነጅራ ዴቪኒ እንርገቱ ሰርካ ከኝጥሩን ታኒ ሰርካ ኦሊት ማሪች ከነኔ ገለመ ሰርካ ሰነት ወኒ ጀርቀባ ነፊ ወኒ ኑለ ያብዲ ወረኔ ተደማጅር ኢኒ ከታ ከንጀር ዘናብዲኑ ከባኑ ከባኑ አማ ፈሰርካ ንገ የሰና ኦፈርካ አንዳቡስ ኦሬዲ ሶቺች ጀርቀሙሳ አንንበካቻ ከናፍ ንስ ኒ ከታ ከንጀሩ ከምና
ኮሚ ታያጅለ ኢንተርኔት አፍ ዊል ብላድ ዳንጭቴላል ስፔስ አከሱመ ኢመቃለኝ ሰጅረኛ ረድ ኮሚ ሶሊ ቢያቲን ከወረተስ ዴቪኬን ነንጅሮ ቦገመቹን
ኔትወርክኒ ነገኝ ሰው መታወጅኒ ወልከበቴ ጋሪ ከንተ ይጅራ ገማብራቲንሞ ዋናው በርባዶ ኢንፎርሜሽን ይበርባዶ ዋስነርከቹ ደጉደንሞ አካንትናት ከነላለ ይጅራጫ ገማኮቲን ቆፋ ከን ዴቪት ተርገዝሮን ታኔ ቃማዋን ከን ወገኑ ይጅራ እዱ ባየት ንቆፋው ደንታኔ ዲንስ ኩኩቱዳ በለሱላ ፈይነት ደን በላርገኝ ይጅሮጭ ወጂ ከነ ዳጉዳ ፈይነት ደን በላራ ባዲያ ከሰኒ ሰከን ሲሬሱላ ረፈና ገለ ከላለማ ጅሩ ጅራውን ተይ ንኩን ይሮጋባት ይከታይነት ከነላሎ ፊከኛ ቃለንስ ጅሬንጃን ጅራውን ጅሩ ቃለንስ ጅሬንጃ ጅራ ረኮኒ ጅሬኛ ኡልፋታ ድፈር ወንዶብኔ ኡልፋታ ድፈር ይስሪ ነገኝ ይወጅራቴ ዋውን ዲዛኩን ይሰልፋት ኦሚሽኒ ዶቶ ኮጅሩ ኦሚሽ ገራ ካነጥ ኡፉደንዳ ካነጥ ገራ ካነጅሩ ሞዶ ብራዳ ኡደንዳ ኦሚሽኒ ካኖሚሽ ኦሚሽ ሰባሴ ገባጌ ሱደንዳ ከንገባ ጅሩ ሞብተቲ ማነት ይገሉ ኡደንዳ አማጋፒኑ ማኔጅሩ ሶቺ ትራንዛክሽን ይሁን አባዲት ከኝኒ ጅሩ ከናፍ ኡመን ባዲያ ዳ ቡነሳ ኦሚሽ ከንገባ ባሱሉ ሁስ አባዲት ከኝኒ ጅሩ ወጨ ከናፍ አማ ነገኝ ኩን ጋር ወርከናይ ትራንዛክሽን ይሰና ወልዳሌ ኦጂ ገምታ ኡመቶ ታንጉር ማነጅሩ አንቴ ኦሚሽ ዶ ብራጅሩ ሰነ ገራ ካነፍቱዳ ሶቺ አደዳ ይገለት ከንጅሩ እንዙ ነይሮ ጋባቲ ከቹረንዳ ከንጀሩ ሰነደ ከነላሉ
ሃሊነጋ አሙሙለቻጅሩ አከቲውፉ ቃሙሌን ሐዋሳውን ድምቱ ጉማቹ ከውደቹን ኤድጋሳንስ ተበፈተኒ ጅሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኩር መልካ ደምቢዶሎራ